Nangu mapuma mani. Ebo. Tell you one man. Ay, I show me kipopi. Ay, show me kipopi. Suga man. Ay, show me kipopi. Ay, one man. Ay, show me kipopi. Chelete iwile. Ay, spansi satile. Ay, haribule seke. Ay, show me kipopi. Chelete iwile. Ay, spansi satile. Haribule seke. Suga man. Kumbule zaizon. Ay. Ay, when I'm out, pitch me salengo. Batini man. Ay, saite timale sotra. Niti bayidlile nabo mkhonza. Ay, niti sesikhumbule zayizolo. Akwena ma ugijimisa le ngoma. Niti sayiqeda imali esotra. Niti bayidlile nabo mkhonza. Ay, niti zayizolo. Akwena ma ugijimisa le ngoma. Niti sayiqeda imali esotra. Niti bayidlile nabo mkhonza. Ay, suka man, show me kipopile. Chelete iwile. Ay, spansi sadile. Haribule seke. Suka man, sesikhumbule zayizolo. Ay, when I'm out, pitch me sa lengo. Batini man, ay, saite timale sotra. Niti bayidlile nabo mkhonza. Ay, niti sesikhumbule zayizolo. When I'm out, pitch me sa lengo. Niti saite timale sotra. Niti bayidlile nabo mkhonza. Ay, niti zayizolo. When I'm out, pitch me sa lengo. Niti saite timale sotra. Bayidlile nabo mkhonza. Ay, suka man.
Yebo, yebo, ayibo, yebo, yebo.
Suka man.
Yebo, yebo, ay, yebo, yebo.
Suka man.
Yebo, yebo, ay, yebo, yebo.
Suka man.
Yebo, yebo, ay, yebo, yebo.
Ay, suka man.
Ay, hlala phansi ukhiphe imali.
Ay, suka man.
Ushaye ivoice ushone phansi.
Ay,
angithi khala man. Niti sebabona utshani.
Ay,
hlala phansi ukhiphe imali. Ushaye ivoice ushone phansi.
Ay,
angithi khala man. Niti sebabona utshani.
Ay,
asikaleni kupati. Niti sifuze thina sibe mnandi. Ashayeni dry. Vele sifume thina njengesikwati. Pusha nale vurubayi. Bavele bakwate. Niti labo karikati. Gijimisa le ncwadi. Ay bo, bavelele ibhadi. Ay, suka man.
Ay, chami kipopile. Chelete iwile.
Ay, ay, spansi satile. Ay, haribule seke. Ay, chami kipopile. Chelete iwile.
Ay,
spansi satile.
Yeah,
haribule seke.
Suka man.
Sesikhumbule zayizolo. Ay, ay, when I'm out, gijimisa le ngoma. Batini man. Saiqeda imali esotra. Niti bayidlile nabo mkhonza. Ay, niti sesikhumbule zayizolo. Akwena ma ugijimisa le ngoma. Niti saiqeda imali esotra. Niti bayidlile nabo mkhonza. Ay, niti zayizolo. Akwena ma ugijimisa le ngoma. Niti saiqeda imali esotra. Niti bayidlile nabo mkhonza. Ay, suka man.
Yebo, yebo, ayibo, yebo, yebo, yebo.